Everybody, my dear. Oh, no, no, no. Girl, you make me feel so nice, and you know that, baby. Oh, my God, I'm going to be singing, and I'm going to be singing. I'm going to be singing, and I'm going to be singing. Ya tukula na jole za mubese ni Tombu za hau, no questioning. Love, njisiga kaloshoni. Kumukwano wangetle mulisa vi. Avalala na vale come leading the rest. Teli aliza kusinga mze. Zedi kukavala na kwale. Teli aliza kusinga mze. Teli ansinga girl I'm the best. Teli aliza kusinga mze. Avalala na vale come leading the rest. Teli aliza kusinga mze. Ula, uno. Baby wanonda nyu. Wawuna wakuga ula dudu. Ngala vubi pampa galu. Paso mena majama njokila kutinoza ulosa. Eh, eh, eh. Abalala nivalo kumpo kanti onguza uguza. Oh, oh, oh. Yeah. Katsonge mbele. Balasane kwengo sutante. Abo babwenge. Tewa tusubula nusekente. Zadi kukavala na kwale. Teli aliza kusinga mze. Teli ansinga girl I'm the best. Teli aliza kusinga mze. Abalala na vale kamli. In the rest, teli aliza kusinga mze. Zedi kukavala na kwale. Teli aliza kusinga mze. Teli ansinga girl I'm the best. Teli aliza kusinga mze. Avalala na vale come leading the rest. Teli aliza kusinga mze. No 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 no. See my body, ninga chito kensha delay. Unakewa no nakewa. Baby sorry, na yesa bula. My baby fire fire. Wine wine and go down. Onku mitaga singa solan. Sweetie lina mholan. Wala kukavala na kwale. Teli aliza kusinga mze. Teli ansinga girl I'm the best. Teli aliza kusinga mze. Avalala na vale come leading the rest. Teli aliza kusinga mze. Teli kukavala na kwale. Teli aliza kusinga mze. Girl I'm the best. Teli aliza kusinga mze. Avalala na vale come leading the rest. Teli aliza kusinga mze.